gombe kitri studio kalangu nani habaruji ko sukabe umma tore de min ummu umar hawtade abdulmumin ali nyalli jangonda
jamni wala ka ummu habaruji de gaddan en alal o anda hettinantobe
der kibaruji men di alal ni abdulmumin hande en jahatana maradi to yebeten sukabe umma tore kokkabe andal do labe be tokkata ko be kedja ko e mabbe gambe bawa renugo ko e mabbe der yewter men pindinol do men jahatana filinge to min portoita suka debbirte do rashida idi gado gollal meniza e hantorde min kalam figirdeji pirtor balli fedde agir pour être niger wadana hotel muni nyande talata hotel galdo ko beydol andal no yago e sukabe ummatore
ko watta sukabe ummatore las o joy gadana ekkintinoje ko watta be baaw surude hore mabbe baaw duni fahanden duru didde golle biddam bonda ku e golle hirnyere en kettino ko haruna jibo al moktar mo fedde agir de den ni wi'i ko mohammed mamman waddi firta den gal fulfulde
dilad notre pays notre compte
bakale dimen wala hen bangale de afrika no wodi sukabe ummatore kambe gollude do rezoji den dum wi seni min beedi tanibe sembindinde har golleji di internet din no dum wawirta renude golleji mabbe di be ngatta se dum fu dum wadama be kisan gonade na wade do rezoji no wodi hala der wakkati cuba kiji ko horejo leedi kambe hokkugol habaruji pen peneji misali do filla rafke jarande na ku e halde do gomnanti fu min jidi andinde sukabe ummatore
couvrir aux jeunes
do lawol wadande sukabe ummatore ekkintinoje de enden duni ftawa do be kambe chapande jeegon gadana ekkintinoje do no be kawrir talke mabbe be tefa gollal ko gomnati nane na gullirde juddinade do jonde horem
non non ni abdulmumuni idrissa mahamadu hokko wo andal non der bottal gadangal galni de tawa ki jadi min adamu idrissa fama
e wanga furon wato bisiga
o batu wada kenana gam dun heba famirde no gelle tewtirte misto projet ji kambe gonnanti gangolle gomnanti no ceddi e golleji dito dum wadi komin tindini sukabe ummatore den be jaatana libi e cote d'ivoire de hande hakkiloji mabbe ngarti komin pamani dum dem min fuddi wadande be tindidi no be mbawir fililade golle amma no wodi labi ko niddo tokkata gollal fitare yaade gattol peinture e plomberie no ma gardenya kuno no wodi labi ko niddo tokkata e wadde dum
kamata kabi kasamish
non non abdulmumuni en garta nyame ko sakiti dun ni birdi gortode e chokaako mun sukabe ummatore kambe gonno kokki sembe farfi o dun wadi ni be beydana andal do ko jewata hano fi birdi gortode e chonnol majji jaadi min olivier asokba vini nani fama ko o waddani min ko wobbe jewtidi e mabbe
sukabe ummatore non hewbe sanne hebube e kittinango e jandande endan waawde birugol gortode em tawa wobbe fuddunobe golla sarusi ko yoppi ko naati e birol poli di endan gabbat alle golla gambe be jidingal sanne wobbe mabbe du kondan janganobe lekkolno nabila bana koy jangatana do fi andal demal durugol
je suis venu
mi wari ekintinoje deni no gadda nan kam balla der jandeji an gada mi hebi talkuru jande annal mi nawtorto ekintinoje de endan ko dum wadani men gan durde gerto
de poussin
tamako kanko Issa Timba Masaudu yo janginowo non do wawde maral e durugol kulle o wi be ngadni dum sukabe ummatore be endan gabbatte be keba kambe be daro ko e mabbe fa woda
beaucoup de jeunes
nimbe hewbe no jidi nade der filla durugol ko be ngala andal do majjum mi do watta dande du yaade e ummatore tawabe wuro no jodi e le fadaaji yidi be nade der gollangal be pama ko dum wawi latade
tout est possible
toma be kam sukabe ummatore be mbi hono birdi poli di enda hunno ko be gombe ngada gam batte alla eto be jodoro ni golle fu wala
sama dalla abdulmumuni min natan der tariki men mo hande alal rashida idi suka debbono gado golle meni zaku nonni gado lecci e ko nandi e mun der wuro filinge region tilaberi
fa hande kanko woni suka debbo arano ton enden ni der commune filinge o enden ni gattudo hore mudun der golle de enda kettino ko amadu usman waddi
o jandan na enda labudo bandu rashida o ni jia kana filinge o rimam elhitan dumnaaji e go'o elundu kono duma kono pandi won ko fuddinaade e golla le ko worbe watto alle o heba ko o huntira haajeji makko tawi ko ndo jodda ak golle fu wala
golle kata kuje deni no bawno kan mi himbe no gada de kasen ko gatta keba no buri jododa kedoda goddo war hukuma yettore Allah gollal gal endal gal tiida gan huune fu no sadiri deni neddo watti munyal to dum fudu yawta
ngal gollal ni o wi hunno ko lati no wadda namo moddereji sanne
idun heba keme didi na keme tati der munyal gal nino men goni huune fu e wakkati mudum himbe no belto e gollal angal enda komi elata ka woni mi waawa gollal gal enda mi maami ekkintina wobbe
kanko woni suka debbo arano na de do golle ko worbe kay won ko resanan le komino mo filinje kanko tanduno wonno gollade dum wonno ko jangindo mo e lay nokkurto himbe ekkitito golto de filinje holliri nokkurde du kono dum noga e goni endan kono jangina himbe
e itta kadaici muka san
kanko tan min puddi hebude debbo gondo no ekkito gollal tajol palan illunde lokol on singa warde jon dubi majjul laso e go debbo fu wala bindudo indomu der gollal fitare gadol sudir e meni zaku rasida tan fuddi dum no gorko gollirta no o gollirta min kebayni non o daro gollude gam min kokkay mo talkuru gam fayde mo golla min bi ammo rasida le ko sakiti do wala da hokki gollal ma ngal sembe lumo wolle hakkilo ma sanne itande ne hanti rasida dilli
sikara ta kari rasida ta
ba ko taba kanko rashida o suka debbo goto taw der worbe haday golle makko de andani himbe ne jidide sanne gol dibbe makko be e himbe woro fu fa e koreji makko e be kollama gollal gal no wo ko yarto golle de yeso rewbo wabbe de yadum nyemmina dum
umu har ko darta fiyoji cionyinol balli handen ni sekettino den ko Habibu Garba waddi Sumana Amadou firte dengal fulfulde
paral bal ko faddirta jodi ko wite volleyball dum top ko leed Afrika sengo tatabo ko wite zone 3 timminama to enda Abidjan leed Côte d'Ivoire Ghana kanyon ko hebi jama ko Côte d'Ivoire kanyon ko jabbiti bato kandu lati didabo leed Ghana har rewbe worbe fu kanyon ko hebi jama ko endam dum du wada enata wite Parc des Sports Trècheville le Abidjan leed Côte d'Ivoire par fil latol bal du konna ni fedde leed Afrika mawnde haw jeni fil latol bal kandu wadi subaki mudum jeena lewru utudu endam do fi ko dar hono total league mo pelle burde sembe e nder Afrique on endam pelle didi woni do inde leydi Niger semben teje gonde filok jama ko tan endam te pamidu pelle de won ko de jartede durwida e do filatol bal gol endam sabu AS Niger toral leydi Niger hitade hikka hawrotana e fedende guinewete nonon du fa handen du hara coupe mawdo mo confederation endan du AS Douane hawrotana ni fedde Niger kwara United potande didi
so madalla bandirabe wobe ne kettini studio kalangu sede lamdo holli min jeddire warwor min gadda khabaruji goddo.